ngiye thembile yona ale leyo nto ngiye thembile
ngiye
thembile
yona
leyo nto amazwi akhe ngiwathembile ngiyethembile hey nikuyo yona leyo nto angisuki kuyo anginyakaziswa ngiyethembile thembile yona leyo nto Qalile
umsebenzi
uzokufeza
milweni
yami iyamazi imbonile akasoze akasoze Qalile
umsebenzi
uzokufeza empilweni yami iyamazi umethembile ajabulisani lendoda akasoze
ajabulisa
Uthembekile akamshiyi umuntu endleleni yebo angeke ahambe nawe ibange lingaka bese kushiya endleleni yethembe yethembe leyo nto yethembe leyo nto leyo nto akuthembisile ngiyakwethemba 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 akasoze Qalile
umsebenzi
uzokufeza empilweni
yami
iyamazi
umethembile
ngiyamthemba ngiyamthemba emthini wehlazo
umsebenzi
uzokufeza
empilweni
yami
iyamazi
yamethemba akasoze ngeke ngeke ngeke
akasoze
Akasoze
anjabisa
Akasoze
anjabisa
akashintshi ukhala kwami akwenzi
ukujabula
akasoze
angijabulisa.